Ikishapita ka wiki, mtoto ashikiki kumpata mtiti, kichwa kina waza napita naye vipi. Kuna muda simu zangu ashiki, namvizia vipi na nasema simkati, labda mpaka nimwambie natoka na nani. Yeah, anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka ajue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka ajue natoka na nani. Kaona nimekuwa mnyama, so analeta drama. Kaambia shoga zake eti anaogopa nitamfanyia unyama. Siku hizi tushajipata na hizi pesa sio za ngama, na hizi pesa kama zangada, kisa na zimogo Tanzania ndama. Anaishia kunipeti, nauzimia mchezo chezo. Kama nauza freshi, mi nitafuata maelekezo, na anajifanya kama pendi vya dezo. Nyama nyama sio mchezo. Slide, umli ni namba najipima uwezo. Toto toto mambo safi, boko boko, maji maji, mwali wa pwani, unazi nazi, aftwe washikaji. No, sio kinyonge, tagi tagi, loko pari, zaibu kagi, puye nasomeka, ismi yaki na ringagi. Wana wana mfukuzia wa mpati, sana sana wachomesha mishkaki. Yeme yake na watu kalaki, afu nasikia nalelewa na mchati. Vumbi haimjui ni msafi, shoba zimfiki ni mkaksi. Mimi mwenyewe ni kiremba simpati. Zishapita ka wiki, mtoto ashikiki kumpata mtiti, kichwa kina waza napita naye vipi. Kuna muda simu zangu ashiki, namvizia vipi na nasema simkati, labda mpaka nimwambie natoka na nani. Yeah, anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka ajue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka ajue natoka na nani.
Yeah, they wanna act psychic, but it's my game and I like it. I go all day in the night shifts. If you bank on me, that's a right bit. Only get wins, no L's. The order get me a Nobel. Round in X who I'm banging, but I told her she don't ring no bell. This pretty girl would not finesse me, go see your one so I do it correctly. I don't really gotta beat around the bush with it, jackpot, I just do it directly. I know you's a groupie, and you want a star to lay the pipes of space, Miss Coopie. Go zook in the pair, pair wanna get hype. Them an attack a draw, me na toka na nani. Ilan kumboka na kasi maweng, then you wezi ni kosa maskani. Doni me toka nai, analia bado miuroga mashnani. Ana insist, mini doggy, all men lie, and I know it's just funny. Bona siku bali that it's all about money. Mina wetu na juo nafanya kas gani. Usijirombose ida niko maftani. I pull out the hat, utaona Bugs Bunny. Na koko nateke maze goje bas mami. Mali nimesmama ama shoga was mami. Na kakuna demini nakata na nimakose sipole basi. Wacha leo jia pak ndani.
Zishapitaka wiki, mtoto ashikiki kumpata mtiti, kichwa kina waza napita naye vipi. Kuna muda simu zangu ashiki, namvizia vipi na nasema simkati, labda mpaka nimwambie natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka ajue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka ajue natoka na nani.